Yo, yeah. Ha, walidhani watabaki wao, saa itakula kwao.
Hip hop walisema ipo, kumbe ipo. Sikia hip hop.
Aha,
usiniite ni nani.
Kosi nikute hapa mitaya, hapa hapa I'm the realest rapper, na zangu swag na wamada za idu wa mabwiji wa Big Brother. I'm the father, we roll finger, refinge body wizi. Kwenye game si easy, hata kusikika kwenye FM easy. Ama kuwa fam kama Chris Breezy. Kwenye game ni kujitahidi, dipo tanikuta kwenye hipo. Kwenye kiduku sipo, ingawa nasema ati na malipo. Ha, ilo nikute sipo kwenye hipo. Bado F-I-A-J-E na gonga ndipo. Sitaki maneno pasipo na vitendo. Nishike leo niishe kesho. Ha, machungu kwa tumbo niko na sick pack. Kama hip hop na Tupac. Hip hop revolution do mission. Nikute kwenye mission.
Coastal boy, the realest boy. Coastal boy, the realest boy. The realest boy. Still rocking, knocking. Still rocking, knocking. Oh, Coastal boy.
Mission si kubaka bite, ni kuspeak juu ya beat na kumake hit. Message juu ya beat, budama dem to iwa fili. Mziki sambaye ni wabambe kabamba fijo na safari komu. Izo ndo mission, hata vijo safari ni komu. Kabla ni mbole homu, here mnati na ndomu. Ha, natema swag za kihomu. That's really proud to be a coastal boy. Lazima bro ni kuache hoi, na lyrics of fijo boy. The realest coastal boy. Kwenye game kitambo, EMB nikifanya mambo. Sasa fije fije kibao, plus na vingi vibao. Kijana mtana shati toka Malindi paka Mumbao.
Coastal boy, the realest boy. Coastal boy, the realest boy. The realest boy. Still rocking, knocking. Still rocking, knocking. Boy. Oh, the realest boy, the realest boy.
Yeah, it's your boy, yeah, the Wizzy. The really Kenyan boy, so, so proud to be found first. You can call me Coastal Boy, yeah.
With the boys.
My homie Big Zoo, producer, yeah. This how we do it. Believe me.